Joseph Planet once again. Track special yako ndio mtumba na izarap paka kesho sishindani na kayumba kama uwezi umchezo imba takadumba cheza plakata tumba nasikia unafanya rap na unaga ataka nyumba kiki umekukumba kwa sefa kifeza kimfuko mchizo meyumba laugh na lohish kituko fikra ni ndumba wana rap zeni hiri upate au wachumba mina pap champagne nia ni meki yo mibunda mwana ukome yuri kwa mama yako rudi school usome kibuli wendani nacho uvunje ngome waulize ta wenzako nimekuwa chopone jifunze kwa kati wako nafanya kwa kuiga mbona mapema nakili haijakuwa kichwani uchafu unapenya kila kitu tubalida ndivyo nasema subili ukijitambua ushike adabu mapema
mwambie mchizi na stamina so hadithi tu shindane na utamtichi tu potema basi tena kwa kichwa kikuta ni nani nani no deike sikatize kwenye chocho tapotea mana kwenye ike muti chesi fe afutike hapa suke I don't care I don't care nani nani na 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 deike
deike choto ya kenepi mixa pampas cheza cheza tupa peti I don't care, nasongesha ubeti nisha relax, cheka cheka na pumpeti na play fair, na mpapote keti akizi haja zote ni mfute na baby dives down full mziki na play ka boom box na scratchy kasantuli na chuzi kwa jukebox utafanya sana, usiku na mchana mina rap nina peace amenifunza mama, hata kinitukana sitaji lawama, hizi rhymes, hizi skills azikuachi salama jia zote bana, unachotaka fanya sina wasi kwa niliski anaipanga rabana, unaumia kwa menge roho mbaya, unabaki tuna watu mwenzako nasonga shaya nimejifunza menge, sio mbaya kuna watu na viatu, sinto furuga haya
so hadithi tu, shindane na utamtichi tu potema basi tena kwa kicho kikuta ni nani nani no deike, sikatize kwenye chocho tapotea mana kwenye ike muti chesi fe afutiki hapo suki I don't care I don't care nani nani na 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 deike
na kila kitu kipya kila fe na se na se na kila kitu kipya kila
Jose, nifunga kazi toka lini mtoto akamfunda mzazi me ni good and bad sikia juu ya mdundo navyotema basi.